Basele bumuli benzi, deselistia benzi. Mulimba bantu muli mu mapenzi, choka muba mu benzi.
Ayo shoro,
Rex and government ya. Yeah. Melo tell them say, Nando love ye. Mashate ule dem jeda. Raji bingu obigana. Obigana, undeka wono rumba muli rwana. Ulilu chanku sanga no yo mwana. Oh yo mwana, na yeze bingu obigana. Osiba kumu kwa na kedi, eyo kwa kedi. Abo huli kuba zanya nezi beti. You never touch my sexy body. Olavi koya gara nyashi body. You never look at my whining body. Choka nganteka mobu body. Kulabo ya gara balaba liwati. Bubi nabateka mobu puli. Bubu ya gara balaba liwati. Abo baleta nobu jiji. Olavi kano uli mwenzi. Uli mwenzi. Choka zenja gara mapenzi. Wandibo mwenzi, uli mwenzi. Choka zenjaga na mapenzi, uli mwenzi. Well, me give you everything that I got in my world. In my world. Yes, I'll do everything that another girl does. In your world. Yes, I promise I'm there for you. And I swear I'll be there for you. Nebuli bila mukadukulu. Senja kugula kufulu. Na yewa fuka chivanda. Okoma womu nana. Obela na bakazi mwenda. Otuzanya chinamba. Mwafuka chivanda. Eki. Obela na bakazi mwenda. Ulabika noli mwenzi. Uli mwenzi. Chokanze njaga la mapenzi. Mwenzi, uli mwenzi. Chokanze njaga na mapenzi. Uli mwenzi. Daddy Kenzo uli mwenzi. Guru Net official mwenzi. DJ Nimrod mwenzi. Slick Stewart Nero Jabo mwenzi. Sheila Gashumbo uli mwenzi. Na Wizo Manizo yo mwenzi. Ichuli Nelwasa benzi. Na Barret Zoni benzi. Jeff Uchiwa si mwenzi. Noyo Mbuga si mwenzi. Abasigade muli benzi. Muyenda kuba wala na balinzi.
Alpha Records.